completely.
Masheri, nafunguli mote manyaka okota nanga. Nazawa yo zawanga, nakupenda sana. Nalingio linganga,
yaya nangai to lingana.
Nalingio linganga,
mbali nangai to lingana.
Nakupenda uminipendi,
ne wangai to lingana.
Nakupenda nipende sisi kwa sisi tupendane. Yeah, nakupenda nipende mimi na wewe tupendane. Moyo wangu, upenzi wangu, masherio. Njoo ingie, njoo ingie, moyo ni njoo ingie. Karibu, karibu ingia moyo masherio.
Nanunda kwe abalala nendeka Abali bani sibako nabago bayewe wawangula Nabale kanga baluma, nabale nga batalaba Are you fair for me, wanna come in ya Iwani mori ejumi ateti mi ateseri iwani ka Wanu waka,
hey,
hey. Wanu milo,
hey,
hey. Wanu waka
Come on, I want to play for some guitar. Come on, come on, play for some guitar. Listen,
la 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 la, yeah la la, yeah la 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 la. There ain't no better. Join me, join me, oh yo, join me. Karibu, karibu, bingia, moyo, masheri.
You wanna call me young? You wanna call me young?